Initiative Records.
Which condo empire? Whoever said I'm getting said it. It's Roxy. Youth. Success. Spugu.
It's Roxy.
The one thing.
I'm gonna love you, love you, love you, love you. Till the day I die. Back I ain't for you and I. I'm gonna love you, love you, love you, love you. Till the day I die. Back I ain't for you and I. I'm on my neck.
Even in Bamboo Yanga, Quasile and Apeza, Oyo in Wanga, Namufuna Mufun, Sewandi, Kalu Oyo, Wena, Wandi, Patitemi, Cotesulesa, Apale, Wantaminifi, Okofuma, Akale, Palamina, Beb, Tendichi Palavana, Kasheva, Mitte, Bakopale, Paliwe, Lesalimpa, Kachikumwen and Dapilokula, Katolipu, Inenda, Lala, Small Jovilam, Pella in Santa, in Agency and the Wazas and Gimfuleya, Santa Palovansa. Ni wewe weka noti valio umfwa vena mwanza.
Amama neo na pesa mbambo. Amama neo na pesa mbambo yanga neo. Mbambo yanga neo. Amama neo na pesa mbambo. Amama neo na pesa mbambo yanga neo. Mbambo.
Baby girl, you fire. With the gun over you, I'll go fire. Cause you take me higher. My mbambo kulipe weo ni tabu. When you smile, the world stops for a while. Chibodeka smile for so ni point. Iwe kwa sila tatenga with me kulipe chitendu. Awe baby sitting kala, I'm still showing you the world. Let me give you unconditional love. Kaini webo fienkabila ndofa wino kuchalo untwala. Untuala, Mr. Wandi. Yes, na ipeza mbambo yanga pa kwa sila na pika. Vamu maklabu na leka tie ni peleke kuli makolo yako. Kaili niziva nizafika makola makola. Suzio pali jeti zali pila za meneva za pingula. Pali wepevezi za choka na bwela nitenge na anti wanga zizwa muzazizwa. Kaili tibwela fuami chizali la pali wepeve nangu kufela po kanali fuila po.
Amama neo na pesa mbambo. Amama neo na pesa mbambo yanga neo. Mbambo yanga neo. Amama neo na pesa mbambo. Amama.
Fela ni leta kuwena ni vata kule. Ni vene wena chumunya musali omunde. Kukunya la pali vasilele ndi. Kuvino nice ni wena pepe ye ni lata. Pepe kiwena. Kiwena. Young living legend. Nava sara po. Success. Ziggy. Young Lewi.
Kepi. Easy. Webby.
Initiative.